se wowe mana nyiribiremwa namwe wangiza atari wowe mana nyirimwe naundi wanyumva uretse wowe mana nyiribiremwa Atari wowe nguhayi ibyanjye byose naundi nifuza atari wowe nguhayi ibyanjye byose
of your great love. I want